Ultra Cali Records. Hello, hello, BCP, mafioso, mafioso, Kim Shizu. Na kwaga naenda, nisubiri mama, naenda kuchuma, ubaki salama. Na kwaga naenda,
mama,
nisubiri mama,
mama.
Taonana nikirejea mama nilipo jua nangangana sana vuani yangu mama jua ni langu
sababu yako we
nitakacho kupata na kuletea ninapambana nikisakanya kila usiku na mchana.
Yo jambia, tupige solo guitar.